on this.
Are you coming tonight, Ciro? Ciro, are you partying tonight, Ciro?
Kwa walenje sina pesa, ujue vile leo unacheza. Hizo mizinga juu ya mleza, ujue vile leo unacheza.
Umekuja na mama. Umekuja na mama.
Nimekuja na mama.
Umekuja na baba eh?
Nimekuja na baba.
Umekuja na baba eh?
Nimekuja na baba.
Nimekam na baba. Mfadhili juna kuanga na alajia umasikini. Napenda good life, napenda fine things. Love bila pesa sitamu ni pili pili. Heri nipate heartbreak Dubai. Nikiwa kwa mayach na mashampini hudai. Than a fly guy kutoka Githurai. Najigamba na doshi na mfuko nikira. Haba salamu ya good morning ni mpesa baby. Si umelalaji umemkaje za ufala baby. Nilitoka ligi ndogo niko bigi baby. Nyopate simu natumia uza kidney baby.
Umekuja na mbaba eh?
Nimekuja na mbaba.
Umekuja na mbaba eh?
Nimekuja na mbaba.
Umekuja na mama.
Nimekuja na mama.
Umekuja na mama.
Nimekuja na mama.
Leo tunatesa club imeshika. Leo ni kupewa tu. Hakuna chakula ya leo niko na mama. Wita we ongeza tu. Kunywa pesa si zako. Na kizimia ni chambo. Utuambia siri zako. Na tukicheka isiwe trouble.
Hamna lolote nyinyi vijana wa town. Siku ya birthday na ni poster queen was born. Sayo mbaba zanacheza Louis Vuitton. Hamja notice ni mfuko unitan on.
Umekuja na mbaba eh?
Nimekuja na mbaba.
Umekuja na mbaba eh?
Nimekuja na mbaba.
Umekuja na mama.
Nimekuja na mama.
Umekuja na mama.
Nimekuja na mama.
Are you coming tonight, Ciro? Ciro, are you partying tonight, Ciro?